KMusicPromos.com.
Yeah, yeah. Me and I feel I say it's your boy Crispy. Yeah, 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 yeah.
Music sound right, and then it sound right when the good enjoy it. Now it's a commence. Asina na mzako jameri. Aswea mama labu vena hito na nasimikiza. Ine apaso Nisingo Mama labu vena hito na nasimikiza. Ine apaso Nisingo Mama labu vena hito na nasimikiza.
Oyama umangala cheloyo Sosho na ule umalingi Chamufuna kashi ni statya Nikachoso yoche pa mazonda Kasila mwayamba kuponta Mwayamba kuponta yeah. I just wanna be alone baby. Mwini siye ni peme kwa pepo Vama love ima ni panga kembo Uma love una pesa mo plesha Vena plesha Pani pasa ma pleasure Pango na ti ili na enda Nale magukala na vilanda Kumoti vahide
Naisha kumesi Kasina na mzako jameri Aswea mama labu vena hito na nasimikiza. Ine apaso Nisingo Vama labu vena hito na nasimikiza. Ine apaso Nisingo Mama labu vena hito na nasimikiza.
Festi enzi ni Natasha Analisi ya munga chasha wachikamba Joyce waleka kukamba Habike ule sopu zimu nama Malema ine Kaya ni minyama True love wefuta kupeza Nalema na ine kuyesa. Hapa maje ni kalache soja Kumutima ni faka koloko. Sweet life munga trozi na londo.
This is my life.
True love kutale kulipe. Ina sala ni business. I love you, I am bana chicho. Kwa sila mafuna kutiamu.
Naisha kumesi. Kasina na mzako jameri. Aswea mama labu vena hito na nasimikiza. Ine apaso Nisingo Vama labu vena hito na nasimikiza. Ine apaso Nisingo Mama labu vena hito na nasimikiza.
Yeah, hey, mabosteni bakombe. Yeah, mwana wana KB, I see you. Upeti boy, you the building, I see you.
Exclusive from CKMusicPromos.com.